Bun, Radio Ne Vioi, sa canta fa noromoc. American Gun Libelamaf Afurtami Sadit in Duratti, England Jala Bilisomte. Guia sono il fefa ciugirti. Coppi barana, Presidente Trump, acca Presidente America, asin durat ul fes, dancan il ragorsete nul fes. Presidente Trump, coppi arda, yadanno Presidente America caduri, Abraham Lincoln, jaran birda batet in dubbat. Yonni acci dubbatu, mirgabitanta anche America te judge, gubbammo, jetti waran America te lenskesia. Yadkana, bulciote America, agitokin fudan. Bilisumman America kana ul fefa umalleged, kana mo, akkamta umalteged, zaltak hoki fi, Catherine Gibson in nuerge, namonutim.
Yerogu ya wala buma Amerika waga wagati wajira manamare United States ka Capitol Hill jada mutayane famu kun sagale yeroba yelami wan Amerika brati beka muda. Gama brati ni mo ayane fannan bara presidentu ma Trump la mafa ka presidenti chirati lubachu ujiran ka salut Amerika jada muf dre gama kani rati koping goda majira. Kampani let ate bidda guya yane fanna kanaf lodo saman tolaguma chenke sato kukate. Ka Gruchi Firework jedamu fo ganakatan Phil Gruchi kun ada America wantef wan gudda tokko qoppe sajira jeru President United States Donald Trump waya yane fanna kana fula Twitter isanirratti dam sabarresanin agar sisa tankile de badate qoppilen guguddan akka godamu beksisani jiru guya yana kana kana dadduman party ke satti mullan nirratti agar sisa tankile fidun Presidentich ayyanicha kawwarana fakke sura jechuran kannen qeqani monujiran kanimmo yotay homa mitijeru namni dawonna daf gara Washington DC dufanijiran Brent Hoban kanalalchise nadubatan.
I'm proud and thankful for those that have served our country and really appreciate
kannen biye Kenya tajajilanitti nambona nangalate fadda wanna sanu jetan maati sanis Presidenti Kenya kanilalcha gari imma kanaf kennanis dugumatti nan galate fadda ayane fachu fan qopitti jirajedan garu mallagna ayane fanna kana bafame bajeta parkile biyole sa United States ra fudatame gaba salenjeran dagamunimmo demokrato tarra qeq ordofsi sejira bajetich wan olola siyasa presidentif godamu fakkatu kanaf olfamun qabu jeru demokraton Gama biraatiin adolessafur guyyaa ayyaana walabummaa Ameerikaa kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun jimaata boorisitti dabalatanii eeyyama fudhachuudhaan sanbata lameenillee itti dabalachuudhaan bakka adda addaatti imalaa jiru. Kaan immoo heddummina tiraafikii irraa dhiyeessuudhaaf jecha dursaniyyuu imala isaanii jalqaban. Kaleessallee daandileen guguddoon biyyattii keessaa konkolaatotaan muddamanii turan. Balaan konkolaataallee akkasuma ni hammaata. Fakkeenyaaf kaleessa gara New Jerseytti konkolaataan fe'isaa tokko karaarratti garagalee uummata gara New Yorkitti imalaa turetti tiraafikii cufee ture. Kutaa Texas magaalaa Houstonitti immoo konkolaataan fe'isaa tokko handaara riqichaatti garagalee. Waldaan Automobilii Ameerikaa akka jedhutti uummata miliyoona 41 kuma 400 ta'utu ayyaana kanaan qabatee bakka tokkorraa gara kaanitti imala. Gatiin gaazii kabara dabreerraa barana hanqachuunis imala kanaaf haala salphisee jira. Dirreen xayyaaraa sandaara Washington DC jiru kan Reagan National Airport jedhamu kaleessa imaltoota sakattaa keessa dabruudhaaf eeggataniin muddamee ture. Pirezidaantii United States ayyaara bara kanaa kan yeroo kaanirraa adda goona jechuu isaaniitiif gara Washingtonitti malan namoonni agi tokko. Garuu immoo namni hedduun gara Washington dhufuunsaa akka eegumsi nageenyaa daran dabalu taasisee jira. Daawwataan kutaa Texas irraa gara Washington dhufan Jason Ballard waa'ee kanaan dubbatan. Akkumati jette eegumsa nageenyaa baay'een arge bakka awwaalcha loltoota biyyoolessaa Arlington Cemetery jedhamutti arra ganama deemnee poolisiin bakka hundaa guutee bakka hunda naannawaa ture. Akka ni duraan beeku deemsi hundinuu bilisanatti hin fakkaatu jedhan. Dirreen ballaan waajjira mana maree United States White House gidduu diriiree jiru bakka ayyaanni walabummaa Ameerikaa kun itti ayyaaneffamus akka yeroo kaanii bilisa miti. Ayyaaneffannaa adoolessa furii kan walabummaa Ameerikaa kanarratti taankiilee hiriirsuun konkolaatota waraanaa yaasuunii fi jeettota waraanaa magaalattiirra balalsiisuun waan baratame miti. Pirezidaantiin biyyaas haasawaan dhageessisan turan. Barana garuu Pirezidaant Tiraamp waraana biyyaaf ayyaaneffannaa addaa goona waan jedhaniif kanneen marti ta'uuf jiran xaaxeen ibiddaa bara kanaas kanneen ammaan dura ta'aa turanirra baay'ee guddaa akka ta'udha akka pirezidaanti Tiraamp dubbatan.